Latin bitch a coke, auto solution.
Like a boy in on daddy
boy. Body too popo,
bomb squad.
Jehovah God, yo, kele fio fwa. Chonongo ye kushambele kaisele. Nalenda po na swati da makama. Nalishiveka wumba makakiala mena. Nalichata kele nkafuma mufilamba. Nalipaka puwa kasulule mokamba. Ama kamwishi wenole lava kone pepo. Gawali pite mwona pita leti pundako. Jesus is Yahweh. Yahweh. Jesus is the way, Jehovah. If you have to find a I feel about Puamaka.
Yahweh.
If you have to find a Puamaka. Yariko Selena lela la pakitini. Shaishiwe kutina imo na heaven. Baleba na arusha fiakana. Lombaba pundo mwaiche na tamu. Life yariko sana likapitani paichi. Kuichefya bambo taifwa ikaplaiti. Nangu wawe manino ikunte. Nangu taukweteve ishiba ibute. Kagaiba achave kupanga bakwama. Bapoyole chula no chule sama. Nangu kiyako sakia lotpeptewe. Tatala filwapo wa ima kubafwa yawe. Jehovah te ateo pele fio fwa. Chonongo ye kusambele kaisele. Nalenda po na swati da makama. Nalishiveka wumba makakiala menda. Nalichata kele nkafuma mufilamba. Nalipaka puwa kasulule mokamba. Ama kamwishi wenole lava kone pepo. Gawali pite mwona pita leti pundako. Yahweh. Jesus is Yahweh. Yahweh. Jesus is the way, Jehovah. If you have to find a I feel about Puamaka. Yahweh. If you have to find a police, I feel about
Puamaka. That I push kalange. Great win and dala pavuka tupiange. Last year we saw Pazamu kama pange. Na mano kui manina chewe limbika kifande. Ba prophet church pisan dodela. Walipata cha upe chika kubombela. Yapa kichile no mulungu mwache bazali. Batipena lesa wa makelo mukali. Lesa fawa ya fabomba pari olina maka. Auto solutions kuwamia kotumi otoka. Hawa nseka nukunga mbawa wakaya. Wanakulu kushop na watsi wala wa.
Jehovah te ateo pele fio fwa. Chonongo ye kusambele kaisele. Nalenda po na swati da makama. Nalishiveka wumba makakiala mena.
Nalichata kele nkafuma mufilamba. Nalipaka puwa kasulule mukamba. Ama kamwishi wenole lava kone pepo. Gawali pite mwona pita leti pundako.
Yahweh. Jesus is Yahweh. Yahweh. Jesus is the way, Jehovah. If you have to find a I feel about Puamaka. Yahweh. If you have to find a no kutu Puamaka.
Ala pala kufu kama wailila. Apela koneki na bantu shaishiwa. Chapago fiala ndopo cheche achike. Believe ni trusti na lo janshike.
Wale ya chakutulo wepe kwa taliputu kapo. Sorry sininga bwele loko na liputu kapo. Mulombele saka kupa vila watemwa. Lotinga na balula ngefula wa mwantema.
Nalikemba toto wa ichire wete. Bashile kufipala kwa zilule ansha kwete.
Mona kaili ya bantu watemwa pali success. Tomba tuwali veshi wabwa tuwali nabo those days.
Yahweh. Yahweh. Jesus is the way, Jehovah. If you have to find a police, I feel about Puamaka. If you have to find a police, I feel about
Puamaka. Apa nomba twalikaka kampani. Bomb squad swaga boy ino mkalipani.
Walitumfwa po oy. Wana ni ninja big sacho Mr. Chea. Twizjizi mpunduliko mandakaya. Mr. Sensei no mukambalaji. Jerayo Inc na promoter wa paketi. Bena wezi ritisi. Auto solution T-Roxy Satshan. King Sean Game Beat Satshan.
Ay kacha kwa kwa
finish mpundu.
DJ Jay Swag on the deck.